Today I wanna tell you something. The reason why I love my mom. Hakuna upendo unaofikia ule wa mama kwa mtoto. Kimdharau utachopata ni mtoto. So, come when in the studio ni mwimbie kidogo mama. Na niimbe kwa ajili ya watu wote wanaopenda mama zao. Kind of beautiful song. It's right. Kikwele love my mom. Halengenga nkwena kila kamfundisha nidhamu. Nishi na nadamu. Mali nipenda kabla jani jua. Kato dado ngine wananasa mimbo na tetua. Hakuna nejua na vyo mpenda mama. Zaidi aliniweka chini ya jua. Kanifanya na pumua na nsisa ukua. Mama ndo alontunza nikakua. Konishike amri ya nne mpaka Mungu akinchukua. Kwa nini tusichunge midomo? Unatusi mama mtu bila haya na unarusha mikono. Mama nenipenda bila kikomo. Lipokuwa mchanga nilumwa kamasi akanitoa kwa mdomo. Hakina mama walo tangulia R.I.P. Mungu alaze pema na duniani mlacha ID. Pia sante baba kwa kunchagulia mama bora. Japo nlipo kuwa mdogo kanchapa sana bakora.
Baby, don't you know we love you sweet.
Dear mama,
baby, please no one I'm love you sweet.
You appreciate it.
Baby, don't you know we love you.
Da, ujue mimi nimeishi na mama tu cause baba aliniacha nikiwa mdogo sana. Lakini pia nawapenda mama wengine na kuheshimu kwa sababu wao ndio wameniletea marafiki na watu ambao wana mchango mkubwa sana kwenye mziki wangu. Natamani sana nifanye mamangu aishi maisha mazuri.
Wow.
And this is the reason why I work hard. Naheshimu kina mama bila chuki. Mana hao ndo wameniletea marafiki, wameniletea mashabiki. Kina mama wanaipamba dunia. Yani short bila wao haikaliki. Nishamletea mami sala kibao. Akantetea wenye zali waliposepa kanipiga vibao. Siwe mgombi nishi natu kibao. Na kwenye kila matatizo nwe na moyo mgumu zaidi ya Farao. Nikamuliza mama lini tutaishi maisha juu. Ona nyumbani hatuna usafiri zaidi ya miguu. Akanambia usichoke kutafuta tu. Kitaka zaraka utaishia kufa tu. Narudia tena usimtukanie mtu mama aliyemlea akamkuza mpaka ninyi mkakutana. Nenda pota utachopata ni drama. Dunia nzima juu hakuna tai kupenda kama mama.
Indeed, mama.
Please, no one above you.
You all appreciate it.
Don't you know we love you?
Rock.
Only God knows I will love my mom.
Na dedicate wimbo kwa wale wote wanaopenda na kuheshimu mama zao.